Genie X double six.
J-U-S again.
Melanin queen, kambali ndo naogopa. Naogopa nitaja ganyo kwa penzi lako hata kusota. Yani nitasota, nitangangana kwenye hii dunia. Heri ningekuwa na wa kwanza. Haya ninayokuambia, natamani nishike kipaza.
Kama mzigo umeniokota, kwa maana nilishatupwaga. Kuwa nawe nahisi kana ota, kwa jinsi unavyonipa, unavyonikoroga. Ukinipa unipi mara moja, ish, mara kwenye sofa, mara baby kali ya kigoda. Oh, 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 usiniache mimi, 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 usiniache mimi.
Nikikufikiria inakuja njozi, usiku mzima nakuta. Pendo lako ndo malisha nchoma, cha ajabu yani hata siumi. Maski umetoboa ngoma, maneno maneno wala sisiki.
Oh, oh, kama ni kuzama nshazama. Wajewani yuko we na boti, kwenye kina kirefu nshakwama. Tulivu hata siogopi. Unavyo nikoroga, ukinipa unipi mara moja, ish, mara kwenye sofa, mara baby kali ya kigoda. Oh, 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 usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi, usiniache mimi. Usiniache mimi, usiniache mimi. Hata nifanye nini, usiniache mimi, usiniache mimi. Oh, 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 oh. Hata nifanye nini, usiniache mimi, usiniache mimi. Oh, 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 oh.
Coming slicer, yeah. Music.